Unajua mapenzi sometimes yanauma, sijui unachukuliaje. Mambo mengine unaweza ukajichukulia poa tu.
Give it some. Ukipenda na wewe penda. Hold on.
Chachara.
Republican. Again.
Shika na penzi lako, siye nilipofika umeshika hapo. Sina tamaa kwingine mama, kukupenda na kupenda mbona. Nipata vizawadi takuletea, usuri wako mtati tuwepea. Basi ma usilie, usilie. Kikwama utulie, ufumilie. Penzi lako mali, usione na chali. Wendo langu tachi, nashukuru mpachie. Penzi lako mali, usione na chali. Wendo langu tachi, nashukuru mpachie.
Anasema nipenda kama lollipop,
lollipop, lollipop, lollipop.
Anasema namkuna kuna stop,
non stop, non stop, non stop.
Anapenda nikichuna niko kitu bob,
niko kitu bob,
niko kitu bob. Napenda kumpokata namba data namba chat, namba data namba chat. Napenda kumpokata namba data namba chat, namba data namba chat. Leo kulipa bill, vile rufo shando vile navo feel. This moja na maema will. This moja, this moja. This moja na maema will.
This moja
anachopenda.
Penzi lako mali, sione na chali. Wendo langu tachi, nashukuru mpachie. Penzi lako mali, sione na chali. Wendo langu tachi, nashukuru mpachie.
Call me Jamilex Talent right here. Nikona kimbunga, kimbunga mchawi.
Laki, chatizu ni mpenzi tu. Utampenda uyu, utampenda yule maalai vile. Laki ni shikamu mpenzi. Ache ni hape meshima mpenzi. Ya ishimio mpenzi.
Kupenda na kupenda.
Good vibes. Shikamu mpenzi.